Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku mbuga za Facebook, YouTube, Twitter na Instagram twitwa BOA Radio yacu, naho washatu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi, Cornelius kuhanga bw'ibyuma, Nadia Tahari ku bugenzuzi bwa gahunda, naho jye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ku isaha y'Ikigali ni Bujumbura, ni saa 11 ku isaha y'Kampala muri Uganda. Aho kuwa kabiri w'iki cyumweru, ministri w'itangazamakuru muri icyo gihugu yari mu nteko ishinga amategeko ajyanwe no gusobanura ikibazo cyerekeye ingengo y'imari igenerwa umukuru w'igihugu ni bishingirwaho mu gukora igenamigambi ryayo. Ibyo byabaye nyuma yaho bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Depite Ibrahim Ssemujyumwanda bavuga ko bagiye kurega ibiro by'umukuru w'igihugu mu rukiko babishinja kwica itegeko nshinga. Uyu mudepite by'umwihariko yavugaga ko ingengo y'imari ya perezida wa Uganda iciye ukubiri n'ibigenwa n'itegeko nshinga. Nyuma avuga ko itegeko nshinga ryemeza ingengo y'imari y'ibiro by'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka, akavuga ko iyo uyu mwaka yageze ku 94,000 by'amadolari ya Amerika agenerwa icyo abanyapolitike bise kwambika umukuru w'igihugu. Biramutse ari uko bimeze koko ibyo bavuga, ariko biri bya bivugwa ko hakoreshwa amadolari byibuze 269 buri munsi ku myambaro y'umukuru w'igihugu aho muri Uganda. Gusa abashyigikiye Perezida Museveni baravuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo gukabya kuri iki kibazo no gushaka gutera imidugararo muri rubanda, bakemeza ko ingengo y'imari ivugwa ikubiyemo hagenewe gushaka ibikenerwa mu ngoro zitandukanye z'umukuru w'igihugu n'ibindi byangombwa bikenerwa, bityo ataragakabyo nk'uko bivugwa. Hashingirwa kuki mu kugena ingengo y'imari igenerwa umuprezida n'abanyapolitiki bakuru by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari na cyane cyane aho muri Uganda? Kubera iki ibigenerwa bakuru b'ibihugu bikomeje kutavugwaho rumwe mu bihugu bitandukanye muri Afurika, ndetse hamwe na hamwe bakanengwa ku kwigwizaho imitungo no kwiharira umutungo w'igihugu? Ibibazo n'ibindi nibyo tugiye kuganiraho n'abatumirwa bacu b'uyu munsi mu kiganiro muri Sanga. Bwana Wilson Manishimwe ni impuguke mu byerekeye ubugenzuzi bwa gahunda za leta, ku murongo wa telefone ari Kampala muri Uganda. Ikaze mu kiganiro muri Sanga, Bwana Manishimwe.
Ikaze, urakoze. Mutagoma.
Urakoze cyane. Uyu munsi kandi ni umunsi nyafurika wawakiriye ute, urawuvugaho iki?
Umunsi wa Afurika mwiza. Umunsi tuba twibuka diverse cultures, history, izi contributions munsi yose ni chance yo kugaragaza heritage Africa and the local promoting the community and raising awareness about challenges and opportunities facing the continent.
Yego ngira ngo ni ushaka kuvuga aho ngaho ibibazo ndetse n'amahirwe yo gukora ibintu binyuranye ku mugabane wa Afrika. Turaza kugerageza tuvuge mu Kinyarwanda kubera ko abanywanyi b'ijwi rya Amerika benshi bakoresha Kinyarwanda, ariko Icyongereza ni cyiza mo tuzajya tugerageza kunganirana ikaze mu kiganiro muri sanga. Turi kumwe kandi na Bwana Bernard Sabiti, ni mpuguke mu byerekeye politiki n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ikaze mu kiganiro muri sanga, Bwana Sabiti.
Bakoze mutware kabuye gihe ni munezero kuri nje kuganira nawe hamwe n'abaguteza amatwi.
Ye nawe rero hari icyo watubwira se kuri uyu munsi nyafrika uko uwumva?
Umunsi ndawizihiza kuko nyine ni umunsi turi kugeza imyaka 60 aho iki gitongore cy'umwe nangwa se kigerageza guhuza ibihugu byose bya Afrika, buriya cyitwaga OAU nangwa se Organization of African Unity muri 1963 ubwo cyatangiwe, ubu niyo African Union. Kwizihiza ubwigenge bwa Afrika ni ikintu cyiza, kandi nanjye ndabizihiza ariko turafite imirimo myinshi cyane yo gukora, kuko ndawo nibwira ngo bariya basogokuru na basogokuruza barwaniraga ubwo bwigenge, ibyo baharaniraga byinshi ntawe twari twabigeraho. So haracyari imirimo myinshi yo gukora mutware mutagoma.
Urakoze cyane Bwana Sabiti. Uti haracyari imirimo myinshi, muri iyo mirimo ihari harimo no kugerageza kumvikana ku buryo bunogeye bose cyangwa se benshi ibijyanye n'ikoreshwa ry'ingengo y'imari mu bihugu bitandukanye. Bwana Manishimwe, nibyo koko muri Uganda ingengo y'imari igenerwa perezida ni ikirenga?
Yes, uko bireba bamwe bavuga ko ari ikirenga, abandi bavuga ko atari ikirenga, ariko njye mbona ko ugereranyije n'ukuntu iby'ubukungu bwacu ahangaha muri Uganda buhagaze, iyo bajeti y'umukuru w'igihugu ni ikirenga.
Urabishingira kuki?
Kuko turi kureba ko parliament bamwe mu bakitsi bo muri parliament bavuga ko none se miliyoni 350 ku byambaro umwaka wose, ayo mafaranga, ayo masenti ni menshi, ayo mashilingi ni menshi, kuko nka Uganda ni igihugu gikennye, twifuza ibintu byinshi, amarwariro aracyifuzwa. So njye mbona ko iyimbariza nanga se iyi bajeti y'umukuru w'igihugu isigara nk'aho ku myambaro irenze.
Wowe uri impuguke mu bijyanye no kugenzura imikorere ya za leta no ku bijyanye n'igenamigambi, ubundi mu kugena ingengo y'imari ku bayobozi bakuru b'igihugu hashingirwa kuki cyangwa hagombye gushingirwa kuki?
Okay, uko niko bihagaze. Igihugu cyacu cya Uganda kigira icyo bita National Development Plan. National Development Plan
ubwo ni gahunda y'igihugu y'iterambere,
ni gahunda z'iterambere. Ubu ngubu turi mu plan ya gatatu iyo bita NDP, National Development Plan kiri izagenda paka mu mwaka w'2025. Aho ngaho rero bageze z'igihugu bazikora bakurikije kuri izo gahunda z'iterambere.
None ndumva ariko twigeze kuvuga miliyoni 350 zo kwambara, ariko hari nabavuga miliyari 45 z'amafaranga yo kwakira abashyitsi, mu gihe bavuga ko imihanda yo mu mujyi hagati Kampala yagenewe miliyari 33, ni ukuvuga ayagenewe kwakira abashyitsi kwa perezida yababaye menshi kuruta akora imihanda.
Ayo yose ni menshi, ariko si byo gusa. Hariho muri iyo budget harimo miliyoni magana atandatu izo kugura furniture, harimo miliyoni 180 n'enye z'amashingi zo gukora veterinary services. So ureba ko iyo budget iri exaggerated, twewe tureba ko nyine izo si hari nyinshi.
Bwana Sabiti, kubera iki mu bihugu bya Afrika na cyane cyane aho muri Uganda by'umwihariko usanga ibigenerwa bakuru b'ibihugu bikurura impaka nk'izo turimo tubona muri Uganda muri iki gihe?
Icyo ni ikibazo cyiza, kandi arega ndashimira Wilson kuko abisobanuye neza k'umukugumo mu bintu bya budget n'imbarira. Ariko nje mbona ko iki kibazo ntawe kiri muri Uganda gusa, ugiye kureba n'ibihugu bitwitoroye hano muri aka gace ka Afurika ndetse na Afurika yose kujanira hamwe, ubwa perezida nangwa se ba perezida bagira ingufu nyinshi, bafite imbaraga nyinshi zo bakunze gukoresha.
Birumvikana ko murongo wa telefone uvuyeho, reka dusabe Nadia dusha akomeze mudushakire dusubire kwa bwana Manishimwe. Bwana Manishimwe, mu gihe tugitegereje ko Sabita garuka, haba harashyizweho itegeko rigena ibigomba kubahirizwa, kuki nyuma bitera ikibazo wowe nkubikurikirana ubona bipfira he?
Ikibazo ni cyo bita priority sangase, asinzi ko bita priority mu Kinyarwanda, ariko ikibazo kiri ku priority. Tureba ko amashiringi ari make, service delivery, ariko priority za government zishyira ahantu
ibyishyize imbere, ibyibanze ishyize imbere. Yego.
Imbere tubona ko bitafite return on that investment,
bitarimo kubyara inyungu.
Yes, bitarimo kubyara inyungu. None se ureba ko izishiringi zose zija none se kankuba ubungubu se ko bashaka gushaho ko bashizemo miliyoni 350 zo kugura imyambaro ya mukuru w'igihugu, iyo baguze muri uriya mwaka yagiye nanga se ubungubu fanica bashaka mu bajeti bashyiramo miliyoni 600 zo kugura fanica iy'umwaka w'igishiri. None se izo baguze fanica zo baguze uriya mwaka zagiye izingizi ishiringi miliyoni 580 n'enye zo bashyizeho muri financial ya izo barokitinze last year zagiye. So first of all, aya mashiringi aja mu state house ntago hariho akawuntabilite yayo. So ibyo byose ni ibibazo, ariko ntago tuzabisubiza.
Urakoze cyane. Hariya ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko bwana Bernard Sabiti agarutse ku murongo wa telefone yari icitse, yari atararangiza igitekerezo cye. Bwana Sabiti, nari nkubajije nti kubera iki ibigenerwa bakuru b'ibihugu bikurura impaka nk'izo turimo tubona muri Uganda muri iki gihe, wari urimo uvuga uti ntabwo ari hano gusa ahubwo ni muri Afurika muri rusange, komeza igitekerezo cyawe.
Ni muri Afurika kuko ugiye kwitegereza ukuntu na cyane umutungo w'ibihugu bya Afurika ugabana nangwa se ukuntu bawusasanya mu bintu bitari bimwe na bimwe mu bihugu, usanga ngo ubwa perezida nangwa se amago y'aba perezida gakunze kwiharira igice kinini kuri uwo musaruro w'igihugu. Aho icyo kibazo kiva, uzi muri Afurika, yego wamanje kutubaza kuri uyu munsi wa Afurika n'ubwigenge twabonye, buriya twaje gukopa nangwa se gutira demokarasi dukoresha hano muri Afurika. Aho ari iriya demokarasi yo bakoresha mu bihugu biteye imbere cyane nk'i Burayi na hehe, kuko iriyo urasanga ubutegetsi bufite udutezo baje bakoresha kugira ngo hagizeho ikibazo kibaho nka perezida akenda kwihindura igikuke nangwa se gukoresha ingufu nyinshi nangwa ukuboko kw'icyuma ategeka, hari izindi ntuza za government zikwiriye guhagarara imbere ye zikamubuza gukora ibyo bintu abashaka gukora. Nicyo gituma ubutegetsi na cyane mu bihugu biteye imbere bubamo amata batatu, hariho nyine ubwa perezida, hakabaho itegeko nshinga niyo parlamenti, hakabaho na kiriya gitongore cy'ubutabera nangwa se judiciary. Ibyo bitongore biriya bindi bibiri akamaro kabyo kakabaye kugira ngo hagize ikibaho perezida nangwa se ubwa perezida bukagira ngo bwiharire ubutegetsi bwose bw'igihugu. Biriya bindi bitongore bikwiriye kuza bigahagarara bikavuga biti ntabwo ariko ubutegetsi bukwiriye gutwarwa. Ariko hano mutago murabizi hano ngo ubwa perezida bukunze kugira ingufu cyane, kuko ubwinshi bwa perezida benshi bakunze kuza mu butegetsi ubundi badashyizweho n'abantu. Niyo birebeka ko banyuze mu matora, ayo matora twese tuzi kuntu aba ameze. Noneho rero bamara kugera muri iyo ntebe bakaba batumva ngo bafite uburenganzira bwo kubazwa ibibazo n'abaturage. Rero iyo bije nkaho nko kugaba umusaruro w'igihugu mu bajeti ugasanga bari kwikorera buri kintu cyo bashaka. Hano niko bimeze muri Uganda, kuko arega no mu tegeko perezida niwe na minister wa finance. In fact yashyizeho minister wa finance nangwa se w'iby'amashiringi, buriya abashyizeho mbesi nko kumuhagararira mu mwanya, naho mu tegeko bega umusaruro w'igihugu wose uri mu maboko ye. So urede turi kureba ngo icyo ni ikibazo gikomeye. Rero icya kabiri ugasanga ngo buriya nubwo twabonye ubwigenge tugatangira demokarasi n'aya matora uja wumva, iyo demokarasi ugiye kwitegereza amateka ya Afurika ukaja mu history, aba perezida bacu benshi baracategeka guko abami ba kera bategekaga. Abazi ubwami bwabaye abazungu batari baza gutegeka Afurika, habagaho ubwami nka hano muri Uganda dufite ubwami bw'Ubuganda bwagiraga abamo bakaba wumvaga ba Mwanga aja mu bwami za Nyungu ya Mawe nangwa se Barwabugiri iyo mu 1700 iyo imyaka ya kera cyane. Abami ba Afurika bagiraga uburenganzira bwo kwikorera icyo bashaka. Umwami yagiraga ubutwari bwo kuba yashyira hagakuraho, ubundi cyavira guko yabyukaga ari kumva ameze mbe akaba yavuga ngo aka karere nkagabiye kanaka. Rero aba ba perezida bamaze kuza mu butegetsi nubwo twitwa ngo twabonye ubwigenge, abenshi baracyafitemo ako kantu kariya kantu kava mu myitwarize ya Afurika y'ubutegetsi, abenshi baracyitwara wagira ngo ni abami. Nta wabavugaho icyo bashaka gukora akaba icyo bikorera. Noneho rero niho utangira kurebera umusaruro w'igihugu perezida afata akawugaba, kuko mutware w'isoni yarari kutubwira, kuko nta kintu kimuhagaraye imbere cyamubuza kikavuga kiti iki kintu kiri gukorwa ntaho ariko gikwiriye gukorwa. So dufite ingorane cyane just ku butegetsi bwonyine ku demokarasi. Icyo kibazo kitari cyakemuka rero ntabwo tuzagira guterera kuri iki kibazo cy'ubutegetsi bwiza mbe.
Mukanya turaza gutangira kwakira abanywanyi bacu bashaka kugira ibitekerezo cyangwa ibibazo babaza, ariko uyu aratwandikiye ariko reka mbaze ubundi President Museveni ahembwa ngahe. Icyo kibazo ngira ngo turakibaza Wilson.
Bwana Manishimwe waba uri ku murongo?
Ndakumva bari
mutagomba. Uyu muntu agize amatsiko yo kumenya atari ku bundi Perezida Museveni ahembwa amafaranga angahe.
Okay. Nyine Perezida sije
cyangwa
umushahara wa Perezida.
Cyangwa arashaka ngira ngo kumenya umushahara kumenya umushahara wa Perezida.
Umushahara wa Perezida ni miliyoni 3 n'imikono 5 mu Uganda.
Ubwo miliyoni 6 ubwo yashyize mu madorari aba
igihumbi cy'amadorari.
Igihumbi cy'amadorari niwo mushahara ariko ibyo agenerwa bigakuba.
Aha, uvuze neza. Umushahara ni igihumbi cy'amadorari ariko ibyo agenerwa uje ukareba budget ya State Council ukareba budget ya Office of the President ni amashilingi menshi menshi cyane.
Kuko twari tubonye yuko ibihumbi 94 by'amadolari ya Amerika ku mwaka ariyo agurwa imyambaro ubwo yabakubye inshuro zigera kuri zingahe kuko ubwo ari igihumbi byaba ari 12,000 by'umushahara ku mwaka.
Kureba ko nyine akoresha ikintu akunze kuvuga ku by'umushahara we especially hariho abantu bamwe bita tomba kw'imishahara ubu ngubu mu Uganda hariho abasaho barimo bita tomba bavuga ngo imishahara yabo ni mikeya bavuga ko bahembwa amafaranga amashilingi makeya
n'abavuzi abaganga
so yavuyeyo aravuga ngo nawe yishyurwa amashilingi makeya so bonyine so normally akunda kuvuga ku mushahara we nanga izahembwa iyo hari ikibazo nk'icyo gifatanye n'imishahara.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka noneho dutangire twakire banywanyi ba Radio Ijwi ry'Amerika bashaka gutanga ibitekerezo cyangwa kubaza duhereye kuri Ishimwe Salomon ikaze mu kiganiro muri Sanga. Uherereye he ikibazo cyawe?
Emerereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye.
Aho ni mu Rwanda?
Ni mu Rwanda. Nge nagira ngo mbere na mbere mbanze shimire abo batumire bacu mwadutumire mu kiganiro cya none. Ariko nanone nongereye ikindi ku kuba twujuje imyaka 63 ya Oyiwa ishinzwe. Mbanze se mugeraho gato ariko nanihuta kugira ngo n'abandi babone umwanya.
Yego nyarutsa rwose.
Iwa kuba yarashinzwe ni byiza ariko rwose uburyo yashinzwemo isa nkaho nayihari kuko ibaye hari uyu munsi ntabwo twakabaye twumva UN ifatira imyanzuro Abanyasudani. Ntabwo twari kumva Iwa ihari Otani imanuka ikajya kurasa Kadafi ibihugu 54 turaho ngaho turebera twezahaguruka ngo tubifashe wenda ibyo ni ibindi bibazo bya politiki tugendere mu bijyanye n'ingengo y'imari. Banze shimire nyakwigendera John Pombe Magufuli ariwe wavugaga ko ingendo z'aba amabije agenerwa abakuru b'ibihugu akwiye kugabanuka kugira ngo murabizi ko Magufuli ari umwe mu bantu babirwanyaga mu ngengo z'imari z'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bakorera hanze y'igihugu n'iyabishakaga kugira ngo ni bimwe mu bintu yari yarakuyeho kuri icyo gihe cy'ubutegetsi bwiwe anabishikariza n'abandi baperezida b'ibihugu bya Afurika ko mu ngengo z'imari leta bazagakwiye kugabanya amafaranga batakaza ku bakuru b'igihugu mu bintu bidafite umumaro kuko bavugaga ko za ambasade ari cyo zishinze muri izo ngendo bakoreye hanze bakazihagaritse kuko ambasade n'ikiberaho igihugu gifite ambasaderi muri icyo gihugu perezida ntacyo naba akwiye kujya gukorayo kandi hari umuhagarariye hari uhagarariye inyungu z'igihugu cye muri icyo gihugu cyiwe.
Ihutisha igitekerezo Salomon.
Ikindi gitekerezo cyanjye ni uko ingengo z'imari z'abakuru b'igihugu nibo bazishyiriraho ahubwo zakavuye mu maboko yabo kuko ugiye kureba inteko zishinga amategeko n'ubundi zishyirwa ahanini nubwo twita ngo zitorwa n'abaturage ariko n'ubundi ari minisitiri w'imari n'igenamigambi mu gihugu ashyirwaho na perezida ntabwo ari abaturage bamutora n'ubundi urumva yamushyizeho ntabwo yamubwira ngo ngenera aya mafaranga ngo ayane.
Nibyo Wilson yavugaga.
ikambona n'ubundi gitegekwa mu buryo n'ubundi uwo muntu yaravuze bwa cyami aho umuntu n'ubwo twisanga muri demokarasi na demokarasi dufite muri Afurika.
Urakoze cyane Ishimwe Salomo, reka twakire Nshyushyu De Jong. Ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo wihuta.
Mwancha mwancha mati na una kurikiye cha narindi
ewe na kibazo turimo turavuga kubijyanye n'ingengo y'imari igenerwa abakuru b'ibihugu n'abayobozi bakuru b'ibihugu ariko urakoze cyane ibyo byo byose kuduhamagara. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Uyu ni Nzamahoro Ben ati ninde uyabagenera se abo bakuru b'ibihugu nibo bigenera yo bashaka kugeza nubwo babana byinshi bakaza kubika iburayi maze rubanda rugufi rugapfa ruhagaze. Freedom Ndundu ati ikibazo si ibigenerwa abayobozi bakuru ahubwo akenshi barapfa amatungo aciye mu kinyegero nk'urudandazwa ubutare kwimwa icamamare gusumba abandi hamwe no gushakira ababakomokaho icubahiro no kuba bakomeye mu gihugu. Ivy'amategeko barekurira byo nta mpamvu yo kubipfa yumvikana ku wavyandikiwe. Uyu ni Kanani Janvier ati barigenera kandi rubanda rugufi bagakomeza gutindahara kuko bigenera umushahara pepe mu jika wayoboye ahangaha ntabwo byanditse neza ariko igitekerezo numva cyumvikana ngo ati hello VOA ngewe nkeka ko biterwa nuko ayo mafaranga aba ari menshi kandi abaturage bakenye mbaragati barabagenera se cyangwa bikoreramo. Bwana Sabiti, ushingiye no kuri ubutumwa bw'aba bantu urumva ko harimo igisa no kwitotomba?
Ndabyumva rwose kandi na cyane nk'uwo icyo gitesho gisembyeyo bikoreramo koko nk'uko nabivuze kuko nari nabisobanuye aba bayobozi kwa perezida cyane benshi ntabwo bafite icyo abazungu bita checks and balances nangwa se ibyo bitongore nangwa ayo mategeko aba ashobora kubabuza nangwa kubahagarara imbere mu gihe bashatse gukoresha umutungo w'igihugu mu ngeri idashitse. Kandi arega ubwo ugiye no kwitegereza amanya ba perezida hano iyo ugiye kwitegereza nk'abadepite ukuntu batorwa none nko muri Uganda igitongore ishaka riri mu butegetsi ryo bita National Resistance Movement nangwa se NRM irya perezida Museveni abadepite baryo mu parliament yacu hafi ni dufite parliament irimo abadepite 527 veni muri abo 527 hafi 400 muri bo bava mu shaka rya perezida Museveni. Noneho rero ureba nabari abava ku ruhande ruhakanye ubuyobozi nk'umudepite Semuju Ibrahim Nganda uwo waje gutunga itoki murazo sirindi zija kwa perezida ishaka rye rifite abadepite bake cyane. So niyo hajeho nko gutora nangwa se guhitamo buriya ishaka ry'ubutegetsi riri ku butegetsi icyo rinashaka kirakorwa kuko ikihaba ni ugutora baratora bavuga ngo iyi bajeti inyuzeho nangwa ntinyuzeho. So bariya bahakanye ubutegetsi nta ngufu bafite muri iyo parliament. Icyo bakora ni ukuvuga gusa ariko ugendeye ku bikorwa muri rusange nta kintu bashobora gukora kugira ngo babuze ubuyobozi icyo buba bushaka gukora. Aho niho niyo ngorane imwe dufite nyine kuko uko abo badepite batorwa kirazwi hano neza bakoresha amashiringi menshi guha abaturage gutuga kugura amatora bagakora iyo byakabaga bakora igishoboka cyose kugira ngo barebe ngo nka parliament yujujwe n'abantu babo. So aba bahakanya ni ukuvuga gusa ntacyo bashobora gukora. Ikindi
komeza
kabendeke yaho ngaho
Reka tubanze tubaze Wilson Manishimwe adufashe kureba uyu nganda semuju ukurikije amategeko ukurikije inzira zihari zo kugenzura ikoreshwa ry'umutungo afite yahe mahirwe iyo kuba yakumvikana cyangwa akabashobora kugira icyo ahindura ku bikorwa ku ngengo y'imari yagenewe president ubwana Wilson Manishimwe.
Urakoze cyane mutakoma. Nyamara yes ashobora kuja mu ubutegetsi yase mu koti ariko mu constitution ya Uganda ariho ingingo ya 98 nanga se article 98 article 98 of the constitution ivuga ko perezida ukiri mu buyobozi tamujana mu koti so ushobora kujayo ariko gusa ariko azasanga urubanza barwirukanye urubanza bazarwirukana kuko perezida ukiri mu ntebe ntabwo wamujyana mu koti.
Ariko we n'ubundi yavugaga ko azarega perezidansi nk'ikigo nk'urwego ntabwo ari ukurega umukuru w'igihugu.
Ureze ikigo ureze umukuru wacyo
ureze.
Yes.
Ariko wowe rero uravuga uti ntabwo inyagamburiro nta mahirwe agenwa n'itegeko afite yo kuba ashobora kuzagira icyo ahindura muri biriya.
Nta mahirwe afite. Okay. Itegeko rya Uganda constitution iha buri munyaruganda buri muturage uburenganzira bwo kuba yaja mu koti agize ubangamiye nanga bije cyabonye kitagenda neza ariko hariho niyo ngingo ya 98 ivuga ko perezida nanga igihe akiri mu ntebe utamujana mu koti so semujuru ashobora kuja mu koti ariko urwo rubanza rufite 99%
urakoze cyane bwana Sabiti ndakugarukaho mukanya ucutse igitekerezo warutangiye ube ugiciye hakaronga ariko rekana kire Manirambona Antoine ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Ego gende muri komane yambura Antoine ndi muri komine mabaye umuntu yakibicoke
aho ni mu Burundi.
Allo mu Burundi umuntu yakibicoke.
Yego komeza.
Nagomba kubabwira yuko igituma tubona kuna kubona ayo mategeko iyo ageze ku mategeko aha uburusho abategetsi babo hejuru niba ni no ku mukuru w'igihugu akunda gutera intuzo impari cyane iyo ageze kuyemeza ariko kubera yuko rimwe rimusanga bihaye ibiba babahaye ibintu byinshi cyane uharuye n'ingene igihugu kiba kimeze gibiza ubukene bwinshi ndabona usanga abategetsi bihaye uburusho burebure bihaye ibintu byinshi ibiciro byinshi uburyo bwo kugenda cyane hanze cyane kandi abanyagihugu hari ibindi bisata bari gushyiramo uburyo burebure nk'ibisata by'uburimyi nk'ibisata by'indero nk'ubu abana benshi baraheba amashuri kubera inzara bagaheba amashuri kubera ubukene babuze icyo bambara n'icyo bafungura urumva rero bituma usanga biteye impande ndende kubera ko ari ibisata bindi byari nkenerwa nk'uburimyi n'ibisata by'indero n'amagara y'abantu byari kuronkwamo amahera menshi mugabo ugasanga bajemo amahera makenya mu gihe rero umunyagihugu nawe arikaragwa ugasanga abategetsi nabo bihaye amahera menshi.
Urakoze cyane Manirambona Antoine.
Yego murakoze namwe.
Reka twakire na Kwihangana Jean d'Amour.
Neza
wiriwe Jean d'Amour kaza mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Ndi Kicukiro igahanga mu Rwanda. Rero kuri iriya ngingo mwari mwatangaje cyangwa murimo muvugaho ubundi ibintu bijyanye n'ingengo y'imari y'abayobozi b'ibihugu nta nubwo twakabaye tubigiraho ikibazo cyane kuko bo ubwabo nibo bipangira gahunda niho bipangira ibyo bashaka kuko niba wenda nuko ikibazo hari ibihugu bimwe na bimwe baba batagaragaza n'imishahara y'abaprezida batagaragaza ibyo abaprezida bahabwa cyangwa se binagaragazwa ariko bakaba bafite n'ibindi byinshi cyane biba biri kunuza yabo ibyo rero rimwe na rimwe iyo bihuye no mu bihugu byacu wenda by'ibikene bidafite ubushobozi buhambaye ku muturage usanzwe umuturage yabireba akareba wenda nk'iyo mitungo cyangwa se yareba ibintu bihabwa perezida wa Repubulika ugasanga ni ibindi bikabyara ikibazo hagati y'abayobozi ndetse n'abaturage ngiye gutanga urugero naho muri Kenya nawe igihe Jomo Kenyatta yavaga ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi bari gutangaza ibyo ahabwa yuguri nk'umuntu w'umuturage uri mu busanzwe mu bihe bisanzwe akareba ayo mafaranga perezida dabora atakiri perezida ibyo bintu azajya ahabwa hari umuturage ushonje hari abagenda bakabyuririraho bakumva ko ngo bagomba kuba batavuga rumwe nake na leta ku buryo byakorohera wa muntu utavuga rumwe na leta kuba yagiri ingingo runaka yamurengere reka byite gutyo
ngira ngo hariya muri Kenya ngira ngo bavugaga Uhuru Kenyatta
yego ni Uhuru Kenyatta narindi kuvuga noneho reka wenda tuvuge wenda nko mu Rwanda usiye ko wenda mu Rwanda dufite ukuntu wenda perezida wa Repubulika iryo biba biri ku murongo n'abaturage wenda usiye kuvuga nta gihugu na kimwe ushobora kuzasangamo abantu cyane cyane nko ku mugane wa Afrika biragoye ko wasanga igihugu kibamo abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo rwose biragoye ko byabaho kubera iki babayobozi baragenda bitewe n'inyungu bazi neza bakura mu buyobozi bitewe n'inyungu cyangwa se ibintu bakura ku buyobozi imiryango yabo ugasanga umuryango bubatse nk'akantu k'akazu ugasanga nibyo bintu cyane cyane biri gukora iki biri guhabwa ari kugenda iyo amafaranga bahabwa nk'umuryango ugasanga ni menshi cyane ugasanga rero kubona umuntu w'umuperezida aremera akavuga ngo ndagenda aza kuva ku butegetsi ugasanga nibyo bintu bibagora urumva kuburyo kandi ikindi kibaho ni uko iyo umuyobozi wo muri Afurika avuye ku butegetsi usanga ahita ashakisha ku buryo ki icyo kirere kigatuma babayobozi bagiye ku butegetsi badashaka kubureka kugira ngo bazabureke wenda bapfuye cyangwa se byagenze ukundi kuntu ariko atani ibintu kubera iki baragenda bagafata ibintu bakagenda bakabyikubira ugasanga ngo umuntu wa perezida cyangwa se umuhungu wa perezida cyangwa se umukobwa wa perezida afite imitungo mu kindi gihugu myinshi cyane bikaba bifatwa nk'aho ari ugusahura igihugu ibyo bizaza
urakoze cyane bwana Kwihangana Jean d'Amour kuri ibyo bitekerezo bwana Sabiti wumvise ibitekerezo by'aba banywanyi uko ari babiri uhereye kuri Kwihangana ukageza no kuri Manirambona wavugaga ati aho bashyira amahera ntabwo ari hakwiriye kujya ati bagombye kureba ibijyanye n'amagara y'abantu indero n'uburimyi
ndabumvise na cyane uwo usembyeyo waru telefoniye i Kigali ibyo avuze ndabyumva nyine kuko nabivuze iyo umuntu ari umukene iyo yumvishije nk'iyo mibare tuvuga izo za miliyoni na biliyoni mu mashiringi ya Uganda ishiringi ya Uganda ntabwo ari ishiringi ifite ingufu nyinshi cyane mu gatareka akisende munsi of course umuturage wa buri gihe arazumva kuko yumve ari nyinshi cyane kuko ni igihugu gikennye kuko Wilson yari yavuze turi gutangira igihugu gikennye wagatekereje ngo umuyobozi koko ufite uburenganzira kandi ufite umutima uherereye n'abantu nyine ba buri gihe nawe yakarebye yuko igihugu ari gikenne akagerageza gukoresha umutungo w'igihugu mu ngeri itunganye ubwo akavuze ngo Afrika ni inkene yese Afrika iri mu kene bwinshi ariko nge nibwira ko ikimwe igituma dutinda gutera imbere nkuko nari nakubyumbajije uko numva meze kuri uyu munsi turi kwizihiza w'imyaka 60 Afrika igize ubwigenge akenshi igitumye abaturage bayo benshi bagisigaye mu bukene nuko gukoresha umutungo nabi ugasanga nyine nk'ubuyobozi arega uyu munsi turi kuganira kuri ba perezida Mutware Mutagoma actually ugiye kwitegereza ukaja mu budget nangwa se muri imbarira ya Uganda ukitegereza nandi mashiringi ubwo iyo habayeho ubwo bukozi bw'ibibi mu bwa perezida mu gusasanya amashiringi ntawe kimenyesha ngo gukora nabi kuri mu bwa presidence gusa ahubwo uri branch y'ubutegetsi yahava muri za ministere z'ubuzima mu z'uburezi education ukaja mu buhinzi iyo hose government isasanyayo isende unagiye kureba ukareba uko bazikoresha abo baba batwara izo department urasanga nayo hariyo ruswa ino itararebekaho arega buri ibyo wumva biba mu bwa perezidari ya nabandi bo hasi nabo bareba ikiri kuba hariya hejuru rwo bakavuga bati ubwo ari njewe ushinzwe iyi budget y'igitongore cy'uburezi ntangireka nkora uko nshobora kugira ngo mbone ico nakuraho ubwo rero ugasanga utangira ya cycle ya ruswa itangirira ya hejuru ikazi no hasi mpaka hariya ku district nangwa se ku gitongore cyo hasi cyane niyo mpamvu ituma kurwanya ruswa hano muri Afrika ari ikintu gikomeye ko ntabwo waba uri president ngo uri gukoresha isente gutya zeni gutangira uje hari uvuge ngo uri kurwanya ruswa nta muntu urakumva rwose ko barareba ibiri gukorwa muri ziriya zushinzwe nawe nta transparency nangwa se nta utari kwerekana utari kuzi gukoresha uwo mutungo neza so ikintu cy'ubutegetsi ni ikintu gikuru leadership ubutegetsi iyo nico gituma ureba nka ba perezida bamwe barimo muri Afrika arimo byo abo kureberaho bakeya cyane ariko barimo ureba ngo bo gutangiriza iriya ku bwa perezida nkuko mugenzi wacu atubyiye ico kureberaho cha Magufuli muri Tanzania yaragerageje ahandi haraho ruswa nangwa se gukoresha umutungo w'igihugu nabi kuza n'ibihano bikomeye cyane abantu bagatinya gukoresha umutungo w'igihugu nabi kuko baba bazi ngo perezida we kenyine ico kintu ntabwo agishigikira kandi aragihana cyane so bagatinya kuko iyo uri gukorana n'abantu bakiremwa muntu umuntu kiremwa muntu akwiriye gushirwaho igihano nangwa se rutangira kuko ni nako kubwiye kugira ngo yige gukora ibintu bidashitse kuko umuntu ari selfish ari umuntu wa buri gihe ukiremwa muntu ni umuntu ubutekereza kwikururira arizanira buri kintu aracizanira imbere so yego ndemeye ngo Afrika ni nkene ariko ubwo bukene bukunze kwiyongera iyo umutungo w'igihugu utari gukoreshwa neza kuko tumaze kubigaragaza muri iki cyo kureberaho cyo muri Uganda
mu gihe tugitegereje ko tubona abandi banywanyi reka dusubire kwa bwana Wilson Manishimwe bwana Manishimwe urabona hakorwa iki mu rwego rujyanye na n'ubugenzuzi mu rwego rujyanye rwa technique hakorwa iki kugira ngo byibuze ibitera abantu kwitotomba ubusumbane bukabije buri hagati y'imishahara igenerwa abayobozi bakuru n'igenerwa abakozi basanzwe wowe nk'impuguke ubona igisubizo cyava he
kibazo cy'imishahara isho dufite gukora icyambere cya byose ni ukumenya ko igihugu kidafite amashiringi menshi nawe kumenya ko turi abakene ugakendeza icyo bita cost of public administration
ubwo ni ukuvuga kugabanya amafaranga atangwa ku bikorwa by'ubutegetsi
yes kwikora by'ubutegetsi mu Uganda dufite district ijana mirongo itatu n'enye buri district ifitemo uwo bita RDC na deputy we dufite parliament y'abantu 529 dufite commission dufite CDC commission we have Judicial Service Commission, we have Education Service Commission. It's only resource. It's gukora. We can do the public administration costs.
Mufite.
There is a parliament.
Mufite ni ngoro za president zigera kuri 25 nibyo? Muri buri karere.
Ni nyinshi. more than 100.
Zirarenga ijana.
Buri district, yes. Buri district, rero mu Uganda dufitemo district ijana na mirongo itatu n'enye. Buri district ifite uwita resident district commissioner, n'uhagarariye umukuru w'igihugu mu district, then hakabaho na deputy we. So dufite resident district commissioner na deputy resident district commissioner, buri district. So uje ugafata abantu babiri bahagarariye mukuru w'igihugu buri district, ugakubishamo 134 urabare umubare uko ungana, then ministries zigera muri 80, size ya parliament irimo into umwana anga 529 abunga abo ishitse gukora cyendeza umubare tube twagira amashiringi ajya mu byo twita service delivery nanga kujya gukorera abaturage. Urumva icya kandi cyo dufite gukorwa ni ugushyiraho icyo bita salary review commission, tukagira agakiko kureba imishahara y'abantu bakayihamo na izinga, okay, kugira ngo atabaho kwitotomba nyine.
Urakoze cyane. Mukanya turagaruka kwa Bwana Sabita, tubwire niba abona uwo muti ushoboka muri Uganda cyangwa se n'ahandi muri Afrika. Ariko reka dusubire ku mirongo ya telefone twakire Jimmy Pupenda, ikaze mu kiganiro muri sangaho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo twihuta.
Murakoze cyane Amanda, ndabateze yo mimerereye Bujumbura.
Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Igitekerezo ni uko ukuri ikibazo kintoze cyo abakuru b'ibihugu badahuzana na benshi badakunda imari yabo, ingengo y'imari ikunda kudahuzwa buri wese n'ubukene n'iyumvire. Ni ubukene buba mu bihugu byacu bya Afurika, amahumva abaturage baba bafite amafaranga makeyi bagenewe nabo agasanga yagenewe menshi, rero kubera ubukene bwa usanga nyine mu miryango pinge batavuga rumwe na leta nyine usanga niyo karata zinga umuteko wacu bakoresha kugira ngo babashe gusese pinge kuvuga nabi aba perezida. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana Jimmy Pupenda. Reka bambwiye ko hari undi aragiye yarari ku murongo wa telefone, ariko dusubire kwa Bwana Sabiti. Wumvise mukanya ibyo Manishimwe avuze byaba nk'umuti kuri iki kibazo, amahirwe yo kugira ngo ibyo bintu bishoboke haba muri Uganda cyangwa haba mu bindi bihugu birangwamo ikibazo nk'icyo turimo turera muri Uganda nayahe?
Amahirwe ni make cyane mutware mutagoma. Impamvu ni iyingiye, abo bantu bose bumvise mugenzi wanjye Wilson akubwiye bari mu ntebe mu ngingo zitari zimwe na zimwe, hari impamvu ituma bashirwa muri izo ntebe nangwa se iyo mirimo ishirwaho n'ubutegetsi, kumva ngo buri district, ahubwo Wilson avuze 134, ariko ubwo dufite 146, hafi wagira ngo buri kwezi bakora indi bashiraho izindi district. Uko iyo ni ingeri imwe ituma perezida amara igihe ku butegetsi, kuko abo bantu bose ashiraho baba bashashurwa umushahara, rero ugasanga ngo ubuhagizi bwe nangwa se ingufu zo abafite mu bwa perezida zikunze kuba zifite imizi yazo iriya hasi, iyo yakunze gusasanya abo bantu be abashashurwa umushahara, kuguma bararebuza ikiri kubaho mu gihugu baramuhereza za ripota. Niba ma minister 80 ugiye kwitegereza ba minister 80 dufite muri Uganda ukareba ukuntu batorwa nangwa se ukuntu perezida abashiraho, yabakura usanga bafite ico naki mu ruzungu cyita interest namba se ari ibyo agende ingenderwaho bagenderaho kubatoranya abakura bamwe mu madina taramwe namwe abandi mu moko no mu tribes zitari zimwe na zimwe kuko abo nibo bamushigikiriria hasi mu bantu babo yuko nabo bari kugabana ku mugati w'igihugu
naho aho rero wowe ukavuga uti rero nubwo hari impuguke nubwo hari ingamba zashyizweho zijyanye n'imikorere ikwiriye gukurikizwa aho bipfira ni mu butegetsi
ni mu butegetsi ni politics nico cyatumye kubwira nti tutari twatereza politics nangwa se ubutegetsi iyo demokarasi nakubwiye tutari twanayibona nyayo ntabwo imbera nangwa se ntabwo turenda guhindura iki kibazo vuba hangaha kuko gifite imizi igiye iriya kure ishingiye ukuntu system nangwa se inkora y'ubutegetsi yo dufite uko imeze so iyo nkora rero itarahinduka mutware mutagoma n'abaguteza amatwi mfite ubwoba ngo ntaho ari cyavuba kugira ngo dutangire kugira ubutegetsi kuyobora kwiza muri kibazo cyo kuganiraho.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka tugende tugana ku musozo w'ikiganiro twakire Pasteur Kaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze.
Uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo?
Jewe nere y'Ubujumbura. Ego igitekerezo cyanje no
ekomeza turakumva
narese ikibazo n'igitekerezo
yego komeza nyarutse amasaha ari marika
reka mere ku kibazo akuntu umuntu wari byo mutumire
arakumva
none TV ubonaho bipfira hehe
ariko amaze kubivuga ko ari ikibazo cy'ubuyobozi intege nke z'ubuyobozi n'imikorere idahuyitse niyo ituma hagenda havuka ibintu byo kwigwizaho umutungo niko atubwiye
yego
urakoze cyane niba ariko warufite ikibazo harya kindi uretse aho bipfira
yengi ikibazo cyane sinzi gituma rero bigenda nkuko kandi mbona mengo umuntu yatoye bimeze neza
yego urakoze cyane Pasteur ugira umunsi mwiza aho ngaho i Bujumbura mu Burundi
nawe cyawa
ye tugende tugana rero ku musozo dusigaranye iminota itari munsi y'itanu reka tugende ngende numva nk'umwanzuro cyangwa se igitekerezo ku batumirwa bacu mpereye kwa bwana Manishimwe Wilson turagenda tugana ku musozo icyo wavuga kuri insanganyamatsiko dusoza
cyanje kuvuga ko yes tuganira kuri budget ya mukuru w'igihugu ariko abantu abatwumva yo kumenya nuko nubwo budget ya Uganda na igihugu cya Uganda ni mwaka wa 2023 budget yongeye amashiringi ariho yo gukoreshwa yagendeje
sinzi ngira ngo hari umurongo umwe utagenze neza sinzi niba Bernard Sabiti uri kunyumva
umva ndakumva ngira ngo natangiraho yarageze
tangiraho yarageze tugenda tugana ku musozo
ngira ngo mugenzi wanje yageragezaga kuvuga na cyane nk'abanyayuganda bazi ko imigenderere y'ubutegetsi hano n'imbarira igenda yavugaga ko ugiye kwitegereza budget yo bakoze nangwa se total y'umutungo wose urakoreshwa muri uyu mwaka w'isente wo tugiyemo government ifiteho isende zifiteho ni nk'ubuke 25% ku ijana izindi ntaziharariga bwo government yaje mu kuguza mu bindi bihugu. Dufite ikibazo kinini hano cyo kuguza amashiringi kuva mu bihugu byo hanze, icyo nacyo rero kizana n'ingorane zacyo zo tutafite umwanya wo kuganirira hangaha. So iki nico gikunze no kubabaza abantu kuko igihugu kiri gusasanya sente kidafite, niyo ngorane dufite hano kuko deti nangwa se amaba umwenda dufite mu bihugu byo hanze, ama ideni na ibari ariyo bita deni
n'imyenda
cyane buri mwaka usanga dushashura amashini menshi cyane, amagoba gusa y'izo sente ugasanga mbese hari ikibazo kinini. Rero abayobozi bacu rero basa n'abatipfiriyeyo ntibareba ngo dufite iyo ngorane, bakaguma bakora ibyo bakora. Ariko nje ndangiza rero nkavuga nti nubwo tuganira ibi ngibi nyine kuko ku baturage benshi basha kureba ibintu birimo n'akababaro ukunda abategetsi badapfa kuba turage baba, ariko hano muri Uganda turacyafite umugisha kuko nk'ibi kugira ngo tumenye aya mashiringi ngo ari kuja kwa perezida ni ikimenyesha ngo haracyarimo umugisha wo dufite kwa government aya mashiringi irayavuga ikundi iri kuyagaba irabivuga, hari document dusoma
ukavuga uti harahandi bitavugwa.
Hari abandi batabivuga ukabutamenya no kumenya ubwa perezida bubona umugabane ungana iki ku mutungo w'igihugu, hari ibihugu byinshi bitirirwa birabivuga. So hano ubwo nge nkaba ndebu akora akamenyetso keza kugira ngo hari ubwo bakibona ko bafite, kuko itegeko rirabisaba. Hano dufite itegeko rihata government kwereka abaturage ukuntu iri kwenda kugaba umutungo. So icyo nje ndeba ari akamenyetso hari kavuga ngo ubundi ntiwamenya hari mu minsi izaza government izatangira kujigira isoni ku bintu bimwe by'ibyo uwo mudepite yavugaga bw'imyambaro ya perezida kuyishyiraho za miliyoni na miliyoni, ahari ubundi bazagira batangire kuja bagira isoni.
Yego, bwana Bernard Sabeti, amasaha ntatubaniye, ariko ndagira ngo ngushimire cyane umwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika muri iki kiganiro. Umwanya tubanye mugufi ariko ubutaha tuzasubira. Wakoze cyane. Bwana Wilson Manishimwe, nawe nubwo twari tukubuze mu kanya umurongo wa telefone ucitse, reka ngushimire cyane ko wadufashije muri iki kiganiro, na shimira n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Shimire mwese twari kumwe. Mbasigiye Bob Marley kuri uyu munsi nyafrika, ati Afrika shyira hamwe. Pleasant it would be.